yalinze eyatesa nti onjagale.
Teyalinze eyatesa nti onjagale.
Wanjagala mwagazi.
Teyalinze eyatesa nti onjagale.
Bangoba benesiga banunya benayagala ekiromo tombe bansula buzirane okwagalako wanonda nompangula nompangula.
Jagale ngeri jondaga mwechisacho. Jagale ngeri jewafirira mukama. Jagale ngeri jewafuka mumuzadde wange.
Atomaze.
Jagale ngeri jondabirira mukama. Jagale ngeri jolwana mwetalo.
Manatia ngenda kufa akana kange kale kantia we wamponya kono nompangula mukama zenandi bade nagenda tata luri luri emoto kari fura. Manatia ngenda kufa mchana wangu ulikantia we wamponya kolo nompangula chuvolaba kwagala
jagala
sikulimba sebo kwagala oli wange
jagala
ewafuka mumu
kwano mange
wamala kumponyela waya.
Bangu
dee.